Quando so I be sure I need a divine bag. Catch you one, you don't have a gag. That's the man who pussy get no good. Sing it! If you come and I say, madame, and I can't shaka. Come get some madame, who not get a za. Come and I say, madame, and I can't shaka. Come get some madame, who not get a za. That's a good and you're done, 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 you're done.
Evito TV, Singeli, Mabegani, Mabegani.
Na unazidi athari wako utana wenzuri sana awakuwezi wabibu sema mwini achana nao we wakari narusika azala hindu sio mbane tugo mbane kwenye mitanda vijia ukani acha ukapa msemo mweza kona data kibaga moja kanga na kuhunu na kukuku kuna mwini ya shaka so nai mama mtukwa na vio mama ukwa na vio jidai chanije iala ukwa na vio kulai wena sere imisu sikia kwanza baby acha ni wakero sibunguze sauti ya redio baby vini wakero sibunguze sauti ya redio ongeza kidogo miguno wabea sike milio ame kundisha nani baby yo miuno feni unatija migu yote buguruni saka msasani jamani ai mama na kumpa chemezedoni na penda vishu mamboga na ukini sinya kwa ndani kwanza yo miyudo yo misamba kagi gimani na yo miuno mama kutani wawua yo miyudo yo misamba kagi gimani na yo miuno mama lao tani wana mama kutani wawua.
If you know Jua Vido Boy, wewe Baba JJ.
Choose the midunda.com.
Kuna nyimbo nataka niwapigie. Sixi, acha hiyo staki hiyo sixi. Staki hiyo sixi. Hiyo staki sixi bwana. Staki hiyo sixi. Kila siku tembafu mwanangu sijala keki, ngoja nikupela yako kwanza. Staki hiyo sixi. Sijala keki mwanangu nichelewa.
Six, ah, chembe anamchapa, anamchapa.
Six, yuka story.
Wanda wanajua, wanajifanya naelewa. Kwanza mchawi usimtimie, mpe mwanao wale. Ina kama usimtimia mchawi, ata kumaliza we. Atushobokei na wala, atushobokei.
If you don't TV, sing it. Amegana,
amegana. Mwamba fire, I shall be show kija kazi tafuta hela. Ule ule binadamu wabaya mama. Binadamu Iksi ya bumarizi ya bu. Tuwebe, chembe nisibiri kigari wala jege. Sina kibajaji haipiti siku. Sina kila nachofanya wanafuja. He wanataka ntereze ndondoke. Wanichapue wanipakaze matoke. Wanataka nishite dani.
Thank you.